omutwalo kule sozibu kolankolankola kuwawu ntuse kubulamu bwenseno tuzipatikanire tuzituyanira tuziwenjangu naye ne sibula anti sente yegamyansa buli woda maama ne kukutojja nze sinenyamala yayemansa bazinoonya nabo ne sibula okera ku maliri n'osaba katonda singa ozifuna olungamya embeera owolumindi n'alufuuwa nayagala sente kazaalabulwa owomukisa gwe mukama gwawadde ne bwogoba nkakasa tomala kyoyigira oppanga ng'atoli ateekako njabala ero yawo omunaku yalungamya embeera y'ensi okera ku maliri n'osiwenja nopatikana naye ne sibula nga b'ebikambo beererejja tobafaako nyiikiro okole bamiddemu midomo tebakyankolera kwepatikana ofune kalejja opatikana ofuna omusingi amabujje weganatuula ne wekiba kizimbe wane Kampala osooka musingi n'okunyweza tosobola kuzimba nnyumba ng'ogitandikira eri mu kasolya obanga simentana gawala yekyo kiba kidandali enensinga bweri buli muntu akanudde amaaso bakolerera mbuto zaabwe teryakolerera mbu atakuwe bamu by'okuliisa enkuuli woli kati simba wekuuli tuoba ozifunye omenyangaku sente yakacukano neweterekera eyetegekera nti butera okuta imbuke eri muganda wa mbukete bwatu bwe yava mu ntuubiro bazifunye n'abuna emiwabo n'atamanya mwecaga myasa ku foleina yefuula bega ab'ekitundu mukwano bakutamwa kuno 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 omutwalo omutwalo kuleesa obuzibu kolankolankola kuwawu ntuuse ku bulamu bwenseno tuzipatikanire tuzituyanira tuziwenjangu naye ne sibula anti sente yegamyansa buli woda maama ne kukutojja nze sinenyamala yayemansa bazinoonya nabo ne sibula okera ku maliri n'osaba katonda singa ozifuna olungamya embeera owolumindi n'alufuuwa nayagala sente kazaalabulwa owomukisa gwe mukama gwawadde ne bwogoba nkakasa tomala kyoyigira oppanga ng'atoli ateekako njabala bwento bwento wenapata bala ngenda Kampala mbukutetenkanya ntuuka y'ebintu byansobera ng'ensi tutunuza binsoberedde amasanyalaze g'omukozi mwemuli sibuko y'okufuna amasanyalaze g'omukozi munnange bwempita obutanwa ebisibu bingi byozza ogumira empewo n'obuti tekuba neeyusa olinako naawe be weegomba ng'eyakuleetanga akwagalisa obwolumu afuuka ensonga tesikozesa abansinga bongo yena ndikuleseeyeeyo mukyalo y'ensonga emuzimbya omutwe omutwalo kubulankana n'ojjuliriro oddeyo omukyalo 3-2 oli mu Kampala tonnayigaganza mikwano bwakusanga mukyalo mbunavuma najerega nagereza bwabavukulya babimiremu joyo ab'emikwano gaali malala ge gamulemesa ekibuga kukuluma olw'ensonga eyo tegaba malala naye naawe vaamu ekyalo weebasanga kitaawo n'ennyoko ye yakupangira n'otengerera okweyimirizawo nno bwentoogo bangi basooka kwavula kuno 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 omutwalo omutwalo kuleesa obuzibu kolankolankola kuwawu ntuuse ku bulamu bwenseno tuzipatikanire tuzituyanira tuziwenjangu naye ne sibula anti sente yegamyansa buli woda maama ne kukutojja nze sinenyamala yayemansa bazinoonya nabo ne sibula okera ku maliri n'osaba katonda singa ozifuna olungamya embeera owolumindi n'alufuuwa nayagala sente kazaalabulwa owomukisa gwe mukama gwawadde ne bwogoba nkakasa tomala kyoyigira oppanga ng'atoli ateekako njabala waliwo omusajja yalina ku sente ng'amannya ge bamuyita Kiberu Kiberu n'awasa omukazi omukazi ng'ate mumbejja mumbejja n'azaala omwana omwana bamuyita Liita mumbejja afumba maka akulungula emyaka naye banenu bannakasegere bayonoona obufumbo bwa mumbejja mumbejja akeera ku makya ategeeza nti omusajja we nti mwami kangendeke waka iwaliyo okwalula abalungu omusajja amukereza we batuuka bagenda ne senga we batuuka mu kafakamu senga neyekyusa tuwa omukwano n'onsonyiwa sisobodde naye kugenda ekizibu n'omwatu kyakalimu bayinza okungoba ku mulimu nga naye bw'olina ekikumi chisa mumbe jana kalambira zino sente zaba kade mubantu myengule migati tonswaza mulabye nobwavu muunyera mulinga kasa bamukaka ne mimiro ebamunyigane binubulo akada nyuma kati senkwale musenga sibira munju ya mwami mukazi wo muyaye mukazi waye nda mukazi wo mwekengere twamusanze n'obujirikoti mwabutaddemu andibaga kumbe bambi mumbeja bamusibaga matu gembuzi okumulisengo kuno omutwalo omutwalo kuleso obuzibu nkola kubawo ntuse ku bulamu bwenseno tuzipatikanire tuzituyanira tuziwe enjangu naye ne sibula anti sente yegamyansa buliwodda maama ne kukutujja nze sinenyamala yayemansa bazinoonya nabo ne sibula okera ku maliri n'osaba katonda singa ozifuna olungamya embeera owolumindi n'alufuwa nayagala sente kazaala bulwa owomukisa gwe mukama gwawadde ne bwogoba nkakasa tomala joyigiro panga natonya teekako nja